Muziki.com.
Kiniona to unagundua misipo singo ninae baby wangu ananipenda na ananipa maringo na nenepa to nimetoka mashavu na shingo ndo maana napendeza na ng'aa vizuri na badili mitindo ai nyinyi nyinyi bora mkusema mtu akipendwa na kuwa mzuri ngejulia wapi mimi wabaya nyinyi nyinyi bora mkusema mtu akipendwa anatulia kepungua wapi nyinyi sasa niacheni niacheni nimpende baby wangu anavyonijali anavyonitunza baby wangu sasa niacheni to nimpende peke yangu anavyonijali anavyonitunza gami peke yangu ndo maana naipa
ololo 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 ololo
baby
ololo
Mungu bwana fundi sana kanipa mtu mzuri sana yuko right.
Oya yuko right.
Ananipenda sana, anampenda sana tunavyopendana. Hatari ni copyright. Kila kitu copyright. Ai nyinyi nyinyi, bora mkusema mtu akipendwa na kuwa mzuri ngejulia wapi mimi. Wabaya nyinyi nyinyi, bora mkusema mtu akipendwa anatulia. Pungua wapi nyinyi asa niacheni niacheni nimpende baby wangu anavyonijali anavyonitunza baby wangu asa niacheni to nimpende peke yangu anavyonijali anavyonitunza gami peke yangu ndo maana naimba
ololo 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 ololo
baby